zlouder.com.
Banona chongo fwe ba umeba fishiri kiti sene manyo Mr. Frankie Pamongo
Mwene sana papata mkatambisha vili muyangi kuheveni pajajmente. Mwene sana papata mkatambisha vili muyangi kuheveni pajajmente.
Innocence source my abortion. Source of income icho kamu prostitution. Magona mukofi ni kambaka promotion. Kaya kapena kuheve nini na portion. Pacha kukafipa ife ni shibuacha. Macha maagala all because of kwacha. Muka ni denge nepate ya rapture. Nalibe mbuka sana that's when cho mamu machachanga. Muka lipe kuchimu apostone me to death. Azaka ni kululu kila ni na faith. Saka onekele pabana na my friends. More especially pa menzo ya bafiash. Bana niko ndi mama ningi ni menye ni thunder. Yesu Christ mulani fela pa mutanda. Kafala menzo ni wona yano masanda. Mulupa walo ndiye weni funo sana.
Mwene sana papata mkatambisha vili muyangi kuheveni pajajmente. Mwene sana papata mkatambisha vili muyangi kuheveni judgment day.
Na makofi paishi nolo mweole pelevela. Deteta kela mapalo ya ndiye pelevela. Mchalo cha waluani nefi wantu fya kowela. Don't try, don't try, don't try. Fingi tuwach tewa tuapta. Ama regret tewa filamba. Bona gomu fumbi chilanshta. We live and learn cha puafi. Ema sambililo everyday mfiompta. Impumo ne milando balanshema wa shatani vatibali papa noska. Lazaro na sheko kapa konkiri. Ichi wanda pashi wanda ya zombie. Chuka seba na believe me. Ni ride or die inga fish for me. Salama nyo.
Mwene sana papata mkatambisha vili muyandi kuheveni pajajmente. Mwene sana papata mkatambisha vili muyandi kuheveni.
ZLouder.com.